radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komine ya Musambira. Niwe warokotse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we nyuma y'imyaka 28. Binyuze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaru kabura abona umuryango we impundu ziravuga arishima.
Ntabwo nabyumvisha ko ari njyewe wahari wabonye umuryango, ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka. Ni byiza imyaka yose nimaze ntagira aho nkomoka, aho meze nk'aho ifite aho mba nubwo umuntu aba yegaho mu gihugu ariko umeze nk'aho utazwi. Urumva nishi uburyo nahuye na bamasenge narababonye, nahuye na abanko bose narababonye, abenshi nagiye babona n'abandi benshi nari nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni iby'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimiye ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi, ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi, sinzi ukuntu nabivuga, ntakuru yari ashakishije ariko ngeze ku ijwi ry'Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana y'umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we ukwase wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere kwari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira, akaba yarazwi ku kabyiniriro Kanzinzi, n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakobo Venezi yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari uwa kabiri muri famiye ndetse na nyina. Bageze mu nkoto bari kumwe n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangeye barabagambanira ku bantu b'ikivuye ntarama z'ikivuye ariko nitandetse ko zitwa barabanza kuri nyina baratema batema abana bose bazigumye hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu uburoga byo twabimenye byo muri ko yavanwemo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radio y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro gasaru kabura nkunda kugikurikira, numva bavuze amazina ye yiswe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina Kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma mpita ntangira gukurikirana rero, nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva ijwi ry'Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Innocent.
Musabane Innocent nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya, bamuteze nyine muri Baoba muri 1993, yari yarapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na mukuru we na murumuna we na mushuti ko bari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bahavanywe n'umugabo witwa Kijanja, yari afite ikiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato. Ahavanywe n'uwitwa Fulgence w'umunyacyambu wari utuye hariya kuri Baoba, nawe twari twaduteye Musabane yaratuye haruguru ya Baoba gatoya. Bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira interano zari kuri kwa hereri ko hari harimo umodoka harimo umugore w'umugabo witwa Mutabani Nosa urimo agiye murira inkota y'amasasu kuri jeu ukigera niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Amakuru twamenye twayamenye mu gihe cya gatandatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye bitwa ko bahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amubuza gusohoka ngo abakurikire kuko nabo baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwaka Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mwiza ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twari ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu moto utuye i Kigali ujya kureba uwo mwana n'andi mirambo barayishingiye byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye kwa polisi ahubwo ni ibitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku ijwi rya Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera kuba mutuye kunzira n'impamvu bamuhaye iriya zina igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba iwacu na mbere y'uko umpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki icyo gihe?
Mbo byabanje kumubona ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kuvugana n'undi data wacu ndamubwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikira kuko ubushobozi ndabufitezeranye n'abanyamakuru bamwe kuko ijwi rya Amerika ngiye kugukurikirana numve ariko nda byose n'inkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye aho igitangaje na favorite ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga Safari.
Oh, ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda, ibyo byo ubisobanura gute? Nabyo ni nk'ibitangaza.
Muri iki gihe twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurebe bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo Kimironko ava Kimironko yaje no kuba umugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruje imigati ubaba munsi mu rusengero rwa Deteri umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye ibitangaza kuko ngo hari n'umucuranzi n'umuhanzi n'umudije mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu. Umwana nawe agatuye bahita kubishingwa ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 10 kuvaho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari aho avuka iyo uhagaze iwe uba urebe mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse? Ni iki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije?
Kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byabyananiye ariko urumva nabo byambereye igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri makengo ngo ucure mu makengo papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye Mateusi yarafite yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amagazini yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu ikibazo kimaze kumukubita niwe muntu washyinguwe iwacu ashyingurwa n'abantu bo ku isi yose ku buryo imodoka zari ziparitse kuva saa tatu kugera ijana yari umuntu ukuze cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyise umusazi nawe nahamagaragara yambwiraga ngo ariko ngo ibisazi nibijya bishira umuntu ungana nawe uratinye kugasara ntago muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira nahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume kugera turi batatu abo aribo barabyihorera niba tumaze kubonera aba tumaze kumubona tumaze gukonfirima ko ari we tubaherereza amafoto tubaherereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara abantu yarasenge mu kigo rw'ikirenga hari undi wo muri statistike nawe baravugana baraganira kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye
agasaro kaburaga
nyuma y'amezi atandatu Stanislas Kanyenzira abonye umuryango yagarutse ku ijwi rya Amerika za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni imfubyi itabaza
mbese nabonye umuryango ariko mu kubona baranyishimiye ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye banyikiye banyishimiye nyuma nabaje kumpinduka avuga ko ntari uwabo abitewe n'isi icyo ari cyo ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye na n'ubu se none ubu turacyari kumwe banyemera ko ndi uwabo ariko abandi bo kuko ntabwo babyemera kereka amasenge umwe niwe wenyine ubyemera abandi bose ntabwo babyemera bavuga ko ntari uwabo ntabwo babyabyara abana bameze nkanjye babareshya gutyo
iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo baba ari abana bareshya nanjye bareshya n'uruhe rwanda bavugana bameze bate
bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi bo babyara abana barebare ntabwo nta muntu niwe wabugize uba mugufi cyangwa ureshya nanjye ariko ibyo babivuze nyuma kandi mbere bwo bagaragariza urukundo banyita ko banyishimiye ariko ubu ngubu nyine byaje babibi cyane kugeza ubwo baramvugisha nta n'umuvugisha muri bo ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza
uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare cyangwa se ni impamvu zawe zatumye ujya muri gereza
nibo babigizemo uruhare kuko iyo dosiye uko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ariwe n'iwacu nzize nta bandi ndi kuzira
ibyo unyemerere simbijyemo simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza nzirekera ubucamanza jyewe ndeba uruhande rw'ubumuntu rwanyu ni rwo mbafashamo kugira ngo mbafashe kongera kwizera nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo abantu wampaye ntabwo banyakiriye ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye uretse yuko na papa wawe yari umugabo ariko iyo nshaka kukubaza abavuga ko batakuzi ni 94 wari waravutse wari umwana muto yuri igitambambuga abo baso wanyu ntabwo bakwibuka ntibakuzi uwo mwana wavutse iwabo ntibamwibuka iyo bakurebye ayo matwi bakakureba urwo ruhanga basanga utari uwabo
kinyobera bwa mbere na mbere duhura barabyemeye baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera ariko ba data wacu igihe cyarageze ndetse n'undi witwa marume igihe cyarageze baranyaga bavuga ko nyine ntari uwabo
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu cyane mama wacu muhari bose barabyemeza hari n'umukozi wo mu rugo wa watureraga oya twarahuye yarambira ngo nihuye mivuto nde arebe nimba ari ngiye nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakunze kuko narakureze ariko abandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwawe izi ikibitera abantu mwamuje nabo izi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abandi wabo wa mama barankunda ntabwo nabwo ngo ubu barahanyaga ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo baratwahuye bwa mbere duhuye ku ijwi ry'Amerika ukuntu nyuma byarangiye tumaze kwihakana
birashimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi ry'Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba nibyo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize wabuzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi gusa none byabuze gica ngo hatazagenda amusaba abantu feza akabura ikintu yakoze kandi umusaba yari yarakoze ibi rero ba data bacu wowe bifite none iki kintu ngimvuga hanini ko ari cyo cyatengeje ibintu bikatuma nanjye bane bavuga ko ari uwabo ni cyo kintu hanini cyabiteye kuko abandi bose batabifite bahabunda nta kibazo na kimwe tugirana n'uwo ari umasenge kuko wanjyane ntabwo navuga nta wunyanga andi masenge ari menshi ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda ntahantu byaboneka kandi isi byo nagiye ndangamiye cyane nagiye ndangamiye umuryango ukarakaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze kanyinzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
abituwemo n'uwo data wacu iri n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mitatire niko navuga kubera ko nyine ntago umuryango wabyejejweho kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo mu munsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari
iyo nzu iramagana he
iri Nyamirambo
none se kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere y'uko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kacyiru ka Kigali ntago mbona ikintu cyagombye kuzana inabi kandi hari uburyo bushobora kuvana urwo rwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana none gusengera ariko tukamupimana nawe asengera avuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kerekanye ndi kuguhakana njye singuhakana Ero baguakana, mtu baguakana. Esi bintu viva huko uvugovito shwa guakana ngo. Nuwatu, suwatu. Soro kijisimu chukuli. Na urelo harimu rishijo, matalivuwa kundaru wapu, wabijeni za kutu, kanda tariko wajanzi.
None se, uko jumvikana yuko, uretse kutaguhuru kundo waru keneye, ndakwibuka uza mu kiganiro gasaro kabura gwambiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya genocide ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyafasha reka mbonye ubutabera akaba ari n'umfasha iki kibazo kitarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba ari ikintu kimbabaza ndambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikintu cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwaba mu mwaka kuki bahunda ikagaragara cyane kuko nirwo kuko akabungu umubukara kwa mama akabahunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndumbabo ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza bibazo nk'ibyo nibaza nimba koko u Rwanda rigendera ku mategeko bamfashe ikintu kibasha kurangira kuko ndabaye ibitaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubahoze ngo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kumuteragira nabigeze ahanga byo bakagufashije bishimba ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyase tumwiteho tumuha urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kumenya mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva kazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishirije ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ubufasha mu munsi ku munsi
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Ruberike ise akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasengera akaba yitwa Cecile sekuru nawe yitwa Bapfakorera se wabo yitwa Gapeshi yigaga Rugenda Irukumbere yabaga icyahoze kitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumbera te agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu ikibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutyo
none se nawe mwari kumwe icyo gihe uramwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ku rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza none se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokotse aho ngaho ikibe kuvuga
barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushuki we witwa Gishikazi
none se icyo gihe metode yari afite imyaka ingahe muri 94
icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7
nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahungaye masasu nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana
ntabwo twigeze tumenya andi makuru gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize
yego
ya nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica
urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenye se kandi
ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutyo ngo bikanyuraho ariko nabwo tuyabona imitagishe tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica
ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mbambazi ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro si wowe wa mbere bibayeho hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro
nta kibazo nubwo ariko utamwakira waba utari wamwakira umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwe niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho
none se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande watondaguye abambere bafite icyo bapfana ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande
ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho namuhawe n'Imana na Venancia aracyariho rwose
yego
ndetse na Ndowa Paul Museveni nawe aracyariho umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho baracyatuye aho ngaho icyahoze ari komine Sake ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi
yego none se Uwineza Janvier niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye yagusize umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga none niba kumva uretse kumuhumuriza ukamubwira amakuru y'umuryango wowe kutwaje ijambo umuryango wose n'iki kindi ushaka kumubwira fata umunota umwe umubwira icyo kuri ku mutima
birashoboka yuko yaba atakinyibuka cyangwa satananzi ariko icyo namubwira cyo ngo ahari ariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda iwacu ni amahoro yaza aka yatugera hanyuze ku agasaro ka buraga nka kino kiganiro kuko bazamuha nimero zacu
yego
atugereho murakoze
Janvier urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro agasaro ka buraga tuzagutumikira ndizera yuko muvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
Agasaro kaburaga
Undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena umudugudu wa Kanyiraza ninka ikaze mu kiganiro Agasaro kaburaga
Twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu muburira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazi na bamuhimbaga yitwaga bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
ntabwo ari njye twari turi kumwe yari ari kumwe na mushiki we ariko umushiki we yagarutse n'ahangaha aza gupfa ariko yatubwiye yuko baburaniye muri Congo
baburaniye ahagana he
mana we nimba ngo kwa rahano biti warikarisi ni mu bice nk'ibyo ngibyo nimba ari warikari ndumva ari gucya tubwiye nubwo ashize igihe
warikari habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu buhe mwaka
hari muri 1996
1996 1996 se Jean Aimé yarafinya kingaye
urumva 94 yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza amahari mwatandukaniye he byagenze
gute we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo kuhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonye n'ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Congo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye imbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukaniye aho ngongo muri Congo nge ntabwo nende kumwe nabo ubwo amakuru nguha nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana tubwira ko umwana baburanye
none si wa mahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wowe birumvikana
iyi yari ni nk'umwana nk'uwa kanga ni nk'uwa mwana nk'uwa gatanu
komera kubera ko nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza abirumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushiki we wowe usigara mu Rwanda mushiki we aragarukagaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe muri 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongiye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishirije ubundi bwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuga nereka nanjye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda njye ntabwo nayo nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakaba i Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya birumvikana cyari igihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru wabaceye iryera waguhamakuru wakubwira ati abo bana bagendanira babonye nta muntu ugeze nari nka kubwira ko yababonye bagenda
umuntu nawe ugeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo ntabwo yigeze nsobanura ngo twahuriye hehe kandi nawe uwo mumama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana nta wundi muntu yigeze ampa amakuru pe gusa mfite murumu nawe nubwo yari akiri muto cyane
yego
ariko uwo murumu nawe yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi ukurumva we yagiye bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire uwo murumu nawe yari gatoya we afite nk'imyaka 6 n'umwana mukuru n'umusore nawe yari umuntu w'umugabo yarakuze
ajya kubaza amakuru ye mujya muganira mu ki muvandimwe ari hehe mukunda kumutekereza
yataye n'icyizere abavuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho
birumvikana ariko burya icyizere kiraturema icyizere kiraturema
kiraturema pe n'ubu hare kare sinzi umuntu twaganiriye ndamusangiye naranamurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira
none ndaguhamagaye
none ubwo njye birananunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga
urumva rero
umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbyira ukuntu ngo batoye umwana mitavuga natwe twabuze umwana ariko natwarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho
ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari warekare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu kitarike hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima
icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho akihumeka uhita kazongera duhuze pe
yego
icyo kimwe numara nsaba Imana nkavuga ni nimba kibaho kuko witeka n'ureba kure aho twebwe tutareba ni nimba kibaho azongera aduhuze tumubone
yego urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba nguhamagara uyu munsi wari ukizera ko nzaguhamagara Julienne Mujawa Maria rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jaime w'amahoro ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
namwe kandi murakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Wiki ntegeye Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Turi mu mwaka w'1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa cyenda mu cyahoze cyitwa Komini Ntongwe Ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryetna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani bahavuye bajya mu by'Imana uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitaine Ntare yabaye Gitarama RP kimwe na Ndani uwo muntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro agasaro kaburaga amushaka yitwuza kumutura ineza yamugiriye Nzamurambaho Karekezi
ahuri hose niba wumva ijwi ry'America tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwabumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka wa 1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza cyamuramira agasinzira imbehe mugeze ku munwa
yaranyinjije ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye yicaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate brunch ko ntari mbizi ibyo bya kawunga kirango ni umuceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkatseho bwanashyiwe umuceri ize mutanga kubera no gukunda rigiye ntarya yani gamita ni ya monga ku isima ndashinjira rya biryo biteretse aho ngaho bana ba mupadiri yaje gusohoka asanga nyine isane iteretse aho itambira ati rera tereka ngo aga karita uze nkujyane mu bandi bitonto amaga karita bafatira za igikoma n'ibindo ubwo nyine njyana njyana mu bandi muri sare ari harimo abantu bakuru n'abana tugeze muri sare ndaraye muri mwe gitondo nyine ubwo tasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanye yo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaza kahita bahita bakanyiwe ariko urumva nyine bafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri umunsi wa gatatu nkotanye za ese zihagera yageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti tabambwire se wa mwana we akurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute basohotsemo gutyo agenda amukurikira urabona hari hari agakiyosike kako kakora njya nkibagerwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga amaho ahita bicara kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye bakurikiye arambwira ati se wa mwana we uri muri ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ubwo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine padiri arambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite wo kujya nanjye baza kuba mpafite mba nkujyanye ubwo nanjye nyine nkagumye nicaye aho ngaho ariko amasasi ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi n'igihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntabwo gusubirayo ntabwo byari gukunda kuko umuhanda hari harimo interahamwe n'amasasi ari kuvuga ntabwo nari kwenda kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine naraye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ubungubu hasigaye hari inzu ya beka beka niyo iyingiyi isigaye ikoreza aka n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyamo nyine aho ngaho mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziri aho umusirikare aravuga ati uyu mwana n'umukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo guhita mukecuru uzane hamwe zizo ziza byamfata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekere igikoma Tachimu ariko bwace ahita yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana ahise nuka nyine abantu umwe nyine bahita bajya gutarusoka bajya hanze bazajya bariho barara. Umunsi wakurikiye inkotanyi zahise zihagera. Zihageze abantu barirukana. Birukanze ndavuga rero njye ntabwo nirukana. Guma nicaye aho ngaho. Inkotanyi zihita zigera gutya zazize zamfata. Tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho duhita tujya gutegeka dukomezanya ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe bari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tujya gute dusubirana inyuma naho tumaze gusubirana inyuma ndavuga ati ubu ngubu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona muri umuntu wanjye ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba naho n'uwo muhanda ntabwo ari wo twakomeje tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gakoo turagenda tujya ahantu bita Iririma turagenda tujya mu kigo cy'amashuri turiho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe ariko ubwo muri uko kugenda hakaba hari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabona ahantu bita za Musambira ambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye ahantu bari ariko ngwino tugire dute ngwino tugendane nyine turagenda kugwiza kugera aho nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga ubwo nyine twaragiriye tujya Ririma igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu ku bw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we ubwo nyine turajyana tubana za Ririma Ririma nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango ko tumaze kuhaba barambwiye ati si wa mwana we kugeza ahantu bakamenya iwanyu ahubwo ati nahamenye ubwo uwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda turagenda tugera hehe akagenda ageze ahantu akambwira ati aha ngaho urahazi ubwo ati ndahazi baragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye wari watubwiye ngo bashiki banyu bageze gute ngo baraje ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abandi kugira ubwoba abo bantu witwa Ntawiha nyine arabaza ati si uyu mwana muramuzi ati wabona iki bahita bamwereka ati wabona aho ngaho nawe nyine amazu barayashiye ese tugira gute twese twongera duhita twisubirira Musambira
hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungwi iwanyu wagiye Ririma uzi kuri umanuke hepfo yenda ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yarahererereye
abo bashiki banjye bo namenye amakuru ko bapfuye
naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo jenoside nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka amageze ngayo mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali yabaga kwa Masenge aramwohereza aravuga ati uzagende urebe ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana waba wararokotse uzahita ugera gute ahita umuzana ubwo nyine nahise nsubireyo uwo mubyara wanjye arambujije kongera kujya gute tusubire i Musambira ko hashize narahari umunsi wakurikiye uwo mubyanjye twakanyenzi ahita aza aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndandiga mushuri ndayiga ariko amahirwe make uwo muhasenge nawe aje kwitaba Imana muri 97 ubwo nyine rumanye narakomeje ndiga nza kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gutura aho ku isambu aje gushaka amakuru kuko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene Budara akaba bari baturiye munsi y'isango yacu ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho agiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ariko murumuna wanjye ari mutoya ntabwo we yari mu musirikare akubwira yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe amwikoreje umusambi amwitwariye agira gute ahita amumwambura amumwambuye amuhereza iki amuhereza afande wabo nyine bakome barakomeza afande wabo agira gute amuhereza umugore we wafande bamwitaga agatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Katarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu bonanye mu majoro sinibuka amazina ye ndamubwira rero ikinzanya ni ibi hari murumuna wanjye yagenze gutya ahantu kumugina nyine arambwira ati rero tibisonyetse njye nta kintu nagufasha uzakomeza ubuze nyine yambwiye nandi n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira muri iki kiganiro arambwira ati rero tinakundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nakomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ngo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gute nabonye ko taktize nyine birangira muzi rero icyatumye mbahamagana avugaga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda bose hari bakiriho aya makuru bagera gute babyibuka babyumvishije kandi bamfasha nkaba nakongera nkamubona ndumva rero ntabwo nteranwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'umupatanyi kandi nari mbaraje kujijijira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho aba rero ariyo mpamvu abana bandikiye mbasaba ko nafasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe genda ashobora kuba ataragushatse turakwazi ko nta muntu nta muryango asigaranye yashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru washoboraga kuhibuka we yashobora kuba atarahibutse akaba yarashyizwe mu kigo cy'imfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureze akamukuza cyangwa se n'uwo Gatambira yaramureze akamukuza niba akiriho akaba kumva magingo aya niki ushaka kumubwira mu magambo make
ushaka kumubwira nuko yazo tugahuza tugahura tukongera tugine tugakora umuryango nanjye ubu nyine narabyaye mfite umwana umwe w'umukobwa yazo tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu undi urumva nyine nahababwiye noneho tukaba twagera gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeje utegereje wizeye ngaho gira amahoro
namwe murakoze
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazero
Shaka gasaro kawe muzakabona wikiki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ntungwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kongo afite imyaka 4 abamucigera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije twishime Janet ndi nyirakuru ndi nyina wabo
uri nyina wabo uwase ise aracyariho
aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
arabizi
mwarabiganiriye
yatubwiye niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
we yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine ni ukuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye
niho bashakaniye babyara umwana bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira mu
gihe ntabwo yamusize abasirikare ngo nibo bamujyanye mu 2000
abasirikare bahe bamujyanye
umva sinzi niba nabo Rwanda ari kugira ibyo byose hari kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri kujya gushakisha Toilette ubwo rero yitwa Mugenzi Diri
yego
noneho mama we nini yagire Mugeni
yego
yee
none se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingo aya
nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri tuza gushakisha aho ngaho turamubura bamujyanye afite imyaka ine tuza kumara turashakisha turamubura ntako rutagize rwose umwana wari ufite imyaka ine mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane
wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi
oya ntabwo mazi aho ndi ni kuri kuri wari uji niho nagiye
komera shaka utuzi ubanze umwe dukomeza
nukuri ubwo nyine nge nasiragiye aho Kigali nasiragiye i Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye ubu ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme tongera turashakisha turaheza
ntiwumva Kigeme aho ngaho
arongera rimwe batubwira ngo ari Bukavu n'ibintu byinshi bakomeje gutubwira
ni bande babibabwiraga mubyeyi
ubwo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tugatumayo tugaheba gutyo
bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaru kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye
nabonye ari nk'imu wabura batubwiraga ariko buri uko ntabwo bari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi buryo
yego hanyuma se uwo muhungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yaba aherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi
yamubuze ntabwo aza aherereye hariho ntabwo aza aherereye pe niwe waduhaye imyirondoro ye
yego
yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe niwe wayiduhaye igihe bamujyanye igihe nuko bamujyanye afite imyaka ine atubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye ngo rero nyine nanga kwicara avuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha
nagira ngo byumvikane neza abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Congo bamuzanye i Rwanda niko bimeze
niko yatubwiye niko umwirondoro bumeze
ibyo ni byiza rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Congo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'impfubyi birera abana b'impfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba i Butare naho cyari gihari naho ku Kijumba kubwira cyari gihari nakubwiye na SOS i Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi niba hari uwumva muri kano kanya ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga amenye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo umfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Congo ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 6 3 0 nongere nyisubiremo ni 001 2 0 7 4 6 3 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.